Rom naɓe simore jeegom. Nden non holi mijo men hen mate jokkortoden e bakkat ko bele moƴƴere Allah nde ina yenya muk holi no dimdinirtoden e bawde bakkat kadi ngurena nder bakkat mate on ganda enen baptisaɓe ngam kabbudiral men e Yesu Almasihu ɓe fof baptisaden koye mayde makko nden non en maydi e makko te en gubbidama e makko e baptisgol men bele no Almasihu o wurtiri e hakkunde mayɓe sababude darja baba o ni enenne eden gura gurdam kesam e nder ɗum tawde enen e makko en gonti gotum en nandi e makko mayde ma en gontu kadi gotum nanden e makko gurtugol eden gandi neɗɗagal men kiɗgal ngal fengdama e makko bele laamu bakkat gonɗo e ɓalli men ngu ina sola natten wonde e jimadi bakkat ngati mayɗo serti e bakkat tawde en maydi e Almasihu e eɗen gongdini en gurdat e makko sabu eɗen gandi tawde Almasihu o wurti e hakkunde mayɓe o wonta mayde hankadi mayde natti halfudemo ngati nde o maayi koto bange bakkat lawol gotol ha abada joni ɗo wuri ɗo noon o wurani ko Allah hono noon ononne nangire koye mon no rimɗinaɓe e bakkat no wuranɓe Allah ni e kaɓodiral mon e Yesu Almasihu ngal nden noon woto bakkat halfu ɓalli mon ɗi ndumaki ɗi bele woton ndewde muyyoji majji woto ulle terɗe mon e bakkat mbaɗon ɗumen gollirɗe oñare dokke koye mon Allah tawde kon wurɓe iwɓe e hakkunde mayɓe mbaɗon terɗe mon gollirɗe peewal ngati bakkat halfata on tawde on gonani e jimadi sariya gonɗon koye jimadi moƴƴere nden noon joni holi ko ɗum firti tawde en gonani e jimadi sariya gonɗen koye jimadi moƴƴere bele poɗɗen ko jokkude bakkudinde mok mate on ganda so on mbaɗi koye mon e service neɗɗo ngam ɗoftade ɗum on gonti maccuɓe on mo ɗoftoto ɗon ma on goni maccuɓe bakkat yumtana on e mayde ma on ɗoftima Allah yumtana on e peewal mboɗo yetta Allah e ɗum ɗo adan koye jimadi bakkat gonnoɗon kono joni oɗoni ɗoftoro ɓerɗe mon foof lawol ngol desdaɗon ngol on dimɗinama e bakkat on gonti maccuɓe peewal ngal kalatmi koko aade wawata famde sababude lefre aade yankagal mon no mbaɗirno ɗon terɗe mon e jimadi tuundi e lundare yumtani on e lundare ni mbaɗire noon joni terɗe mon e jimadi peewal yumtana on e sennede ngati ne gonnoɗon e jimadi bakkat nde peewal alano e mon gueɗal holi ko dañoɗon e gueɗe gaddanɗe on gacce hande ɗe hay hunde ngati jañde majje ko mayde kono joni ɗo dimɗina ɗon e bakkat gontuɗon maccuɓe Allah ɗo dañɗon hen ko sennede te woni jañde mon ko gurdam ha abada ngati jobdi bakkat ko mayde kono dokkal Allah ko gurdam ha abada e nder kaɓɓodiral men e Yesu Almasihu jomi men o